JazzyMidundo.com.
Itapita kama yale yalivyopita, sina haja ya kulalamika, maana Mungu ananiona. Ili nalo litapita kama yale yalivyopita, sina haja ya kulalamika, maana Mungu ananiona. And I am not thinking about it, thinking about it, thinking about it, thinking about it.
Yali kwisha msalabani.
Thinking about it, thinking about it, thinking about it, thinking about it.
Yali kwisha msalabani.
Darasani utulivu wangu ndo ufango, na najua itaisha mitihani, na daraja langu litapanda juu. Baada ya muda kitambo kidogo, mambo yatakuwa sawa. Mimi dhaifu nipo kwenye moto, na ndo yangu dawa. Lije dhoruba na uje upepo, bado nitakuwa sawa. Mini dhaku nipo kwenye moto, na hindo yangu dawa. Ili nalo litapita kama yale yalivyopita, sina haja ya kulalamika, maana Mungu ananiona. And I am not thinking about it, 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 thinking about it. And I am not thinking about it, thinking about it, thinking about it, thinking about it.
Yali kwisha msalabani.
Thinking about it, thinking about it, thinking about it, thinking about it.
Yali kwisha msalabani.
JazzyMidundo.com.